kwebaziza emikwano jombadde, kwebaziza amawanga jontute sebo nsimye, kwebaziza obugagga bompadde, kwebale nnyo erinnya lyompadde, kwebaziza ebikulu byonkolera sabisuubira bwe nalinva mu kyalo naye ne neebuuza bwe ndifa biriba byani kati mukama nsaba bulamu businga feza ne zaabu bulamu bwenneetaaga businga feza ne zaabu bina ebirungi byonkolera bigasa kingenkya ngenda kufa bulamu bwenneetaaga businga feza ne zaabu bina ebirungi byonkolera bigasa kingenkya ngenda kufa obasanga beewaana tinno balya bulamu obasanga ku gamotoka gakula ne pikipiki ezaawola bakulu balya bulamu kambala bule buli kye balya kiggwawo kale mubulye mubulye fewe tuli okuziika abafudde sibuli gw'olaba eyeevuga ndya teye emmotoka egaba bulamu sibuli gw'olaba ali obulungi mulala yeebaka n'abasajja tera beewo omwavu yeegomba omugagga n'omugagga yeegomba omwavu alina buli kye yeetaaga naye alina okugula eddagala beewo kanye tulasange kansule ku kkutiya yange mukene wange kasitambanga ndi mulamu buli lwendowooza lwendifa omutima ne gwekanga buli lwenzijukira nti wazuukira omutima ne guguma kubanga ogaba bulamu yesu abali mu ggwe ne bwe bava babeera balamu bulamu bwenneetaaga businga feza ne zaabu bina ebirungi byonkolera bigasa kingenkya ngenda kufa kansule ku kkutiya yange kanye mukene wange kasitambanga ndi mulamu www.mp3ugandanmusic.com